Section 28, Side 1, HES 363, Intsomi. The date is August 27th, 1967, the time about 2 p.m. The place, as in Sections 21 through 28, is a crawl in an Tulu location, that village which is headed by sub-headman Maputeni in Ngamakwe District. The people are sitting around a fire on the ground. The storyteller is Nozolile Mafundichala, the same storyteller who told the stories HES 346, HES 350, and HES 358. Her name is spelled first name Nozolile, last name Mafundichala. 35-year-old woman, she says that she is Tlaleka, others say she is Mfengu. She wears European clothes, speaks no English. The story is related in Xhosa. The audience, as in the preceding sections, includes 15 women, 10 men, 35 children, all Mfengu, all in European clothes.
Kwathi ke kaloku ngantsomi kukho amantombazana amaqaba emane kwala ngenye imini ahamba ayawuthatha ayawukhimbola ahamba ke afika apha ayikha besuka bahamba ilanga sezawutshona Ngathi xa bephiphiphi yathenya intombazana yhu iqhiya yam ndiyilibele bathi abanye asiyi jikuhambe uyoyithatha wabe ngathi o bethuna kanti ndikhaphe bethuna iqhiya yam ndihambe ndiyoyithatha yangulo wathi andiyi wayeka kunjalo athi ke ihambani ke nembola le yam ke wabanika kumthwalo wakhe bahamba nawo baye bawufika ekhayeni kwabuzwa upho omnye bathi ke bona simshiye ulahlekele yiqhi yakho ishiye kula ndaba esikhaya kuyo inantsika imbola waye wawufika ke kule ndaba esimba kuyimbola wayithatha iqhiya yakhe wahamba wala xa ephiphiphi wabona umtyanti othi lozi wajika waya wawungena wathi awufika apha wafika kukho ikhanka wathi ka ufika kakukho ikhanka apha yamangaliswa le ntombazana uba awu ndafika kukhanka yabuza ikhanka hawu wawuvela phi besiyowukhimbola hawu wawukwazi kathini ndashiya iqhiya yam hawu hawu thini ngoku ndicela indawo hawu hawu kulungile yahlala ke intombazana hawu hawu phothula andiqhela ngaphothela khanke ekhaya mna hawu hawu ndakutya waphothula waphinda yathi awufeza intombazana uphothula yagala ezigotileni yathi hawu hawu vuba andiqhela ngavubela zikhanke ekhaya mna hawu hawu ndakutya wavuba wathi masitya andiqhela ngautya nekhanka mna ekhaya hawu hawu ndakutya batya waphinda bathi bawufeza ukutya wathi hawu hawu etshayela watshayela wathi hawu hawu endlala andiqhela ngendlala lanjam nekhaya hawu hawu ndakutya endlala waphinda kwakhona wathi hawu hawu eleka andiqhela ngelekela khanga mnekhaya hawu hawu ndakutya weleka hawu hawu masilale andiqhela ngolala nekhanga mnekhaya hawu hawu ndakutya balala wathi hawu 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 guquka andiqhela ngaguquka ekhankeni nekhaya hawu hawu ndakutya waguquka waphinda wakhona wathi hawu hawu sondela andiqhela ngausondela ekhankeni nekhaya hawu hawu ndakutya wasondela balala bakwavuka kwakusasa kwala kusasa wathi hawu hawu vuka andiqhela ngavuswa yikhankam nekhaya hawu hawu ndakutya wavuka waphinda wakhona hawu hawu ubeka amanziti andiqhela kwenzela khanke mnekhayiti wathi hawu hawu ndakutya wayenziti waphunga phinda wakhona hawu hawu phothula andiqhela ngaphothela khanke mnekhaya hawu hawu ndakutya waphothula waphinda wakhona wathi hawu hawu bunantsika vubisa andiqhela ngavubela nje khaya wathi hawu hawu ndakutya wavuba hawu hawu masitya andiqhela ngautyela khanke mnekhaya hawu hawu ndakutya wayanantsika watya athi bawufeza ukutya ke athi hawu hawu ndisakhaphela impahla Awu awu uzupheka inkobe. Yathula ntombazana yona. Ohamba lomfo akhaphela inkomo. Akabe ekhaphela inkomo lomfo. Ntombazana yathathwa kwayo, yathathwa into. Yathi awufika phi inansika lekhanga. Ngabuye phi lomfazi madoda? Ngabuye phi lomfazi madoda? Yajoje emendweni. Yathi awujoje emendweni yabona ubhekwe ecala ngapha. Yandulukwa ngomendo lowo. Yemka 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 yemka. Yawufika ntombazana ikowayo. Ngafika yengcu ebaleni. Kodwa bethanda zikhanga. Athi hawu hawu andibethwa mna. Kodwa ukhanga ungabethwayo kuba. Athi hawu hawu ndilanda umgama. Wabuzwa umgakho bephi lo. Hawu hawu ebesekhaya. Asinamfazi wakhanga thina apha. Athi hawu hawu ndawunidle. Kodwa mayibethwe ke yabethwa yabulawa. Phela phela ngantsomi.